sadia laba yomukwano nyina toko binebi gambo byabantu tobi ulira the wanna see us apart but it got some star in the ends and kusaba don't take them out every day you look so nice to me boku bireyo I gotta rest property byanyina tebiwera sinjagala nkukume I wanna see you smiling every day and every night. Jagalo manye, akwagala yenze. Omutima kwange, okubireyo. Jagalo manye, akwagala yenze. Omutima kwange, okubireyo. Olinga fani mu nyumba, obera ngompuja. Chintabula mzi obongo kwekula bango genda zikwa munyonze amanyi nemfona nono socha oli kato kwe kunyanja kwentula nseyeya wata nyweza tuta zimpamba wata nyweza tuta zimpamba jagalo manye akwagala yenze Omutima kwange okubireyo Jagalo manye akwagala yenze Omutima kwange okubireyo Jagala bakimanye tikwagala okufa Kibalume bakone n'ebisengeyo Guno omutima kukuwa gwatula linnya lyo Nze simanyi na kyakukola Jagala bakimanye tikwagala okufa Kibalume bakone n'ebisengeyo Guno mutima kukuwa gwatali nyalyo nze simanyi na kyakukola Jagala nkuwa kamuli komukwano gwo Jagala nkuwa akaba komukwano gwo Jagalo manye akwagala yenze Omutima gwange gukubireyo Jagalo manye akwagala yenze Omutima kwange